guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa qoraal ay xalaysa soo saareen ku sheegay in isbeddel ku yimi jadwalka loo qorsheeyey inay ku dhacaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare kaasi horey isla guddigani ay u qorsheeyeen in ay bilaabanto 17 bisha diseembar jadwalkan cusub ayay guddigu sheegeen in qabashada codsiga musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eeg tahay 5 bisha janawari sanadka 2022 halka tartanka kuraasta aqalka sarena loo asteeyey in la qabto 7-14 bisha janawari ee sanadka 2022 wariyaha CEO Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
ismari waaga ka taagan hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in mar kale uu dib u dhac ku yimaado doorashada aqalka sare ee jadwalkii ay dhawaan soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka dadban kadib markii qoraal ka soo baxay guddiga lagu sheegay inuu isbeddel ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare oo horey loo qorsheeyay in ay bilaabato 17 December oo maanta ku beegan ilaa 6 January ee sanadka soo socda sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in ay la wadaageen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eeg tahay 5 January sanadka 2022 halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhaxaysa 7-14 January ee sanadka soo socda isbeddelka jadwalka ayay guddigu ku sheegeen inay ku timid codsiga guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare si doorashada aqalka sare ay hal maalin u wada dhacdo Maxamed Salaad Kowshil oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in is-afgarad laga gaaro murunta jira si meesha looga saaro walaaca laga qabo doorashada dalka
dowladdan anigu ka soo weynaa wixii yimaadana inay dadku u cadeyso ayada laga rabaa waxaa rabaa dowladdu inay arrinta dhulka u dhigtaa waa goboleedada iyo dowladdu waxay u heshiiyay in doorasho la qabtana sideedii in laga wado dowladdan marka ugu horeysa karna siyaasiyiintana inay sabraan oo dul qaataan baan doonaynaa in afgarad la gaaro labada dhanba ayaa halku ku jira
sidoo kale gaashaanla sare Cali Xaashi Aadan oo ka mid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hannaanka doorashada ee dib u dhaca muuqda.
Dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka iyada haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo ayada laga rabaa shacabka inay qanciso. Doorashada waqtigeeda sheegto wixii dib u dhaca ku keenay ay sheegto iyadoo aan ognahay laba maamul goboleed oo muhiim ah inay ka maqan yihiin. Guddigii doorashooyinka qaar xareysan yihiin waxa arrintaas ay ku dhacday dowladda laga rabaa shacabka inay soo bandhigto waxaana jamhuuriyadda federaalka responsibility ka ah haddii dib yimaado iyo haddii dib u timaadaba asaga looga fadhiya shacabka asaga looga fadhina
si kastoo ay ahaato go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli aan wax xal ah laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka ee ka dhashay guddiyada ee magacowday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha xubnaha mucaaradka ee guddoomiyaha aqalka sare ay ka hor yimaadeen iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aysan weli dhankooda soo magacaabin xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga doorashooyinka Zeynab Abuukar Maxamed VOA Muqdisho